ngihlala khona awuthandi nikwazi ezafuni nikwazi wena awuthandi nikwazi wena awufuni nikwazi zophila nawe kanjani ungazla ngihlala khona ephekuvile ngizalwa khona wena awuthandi nikwazi angisikentabazi
Friday, I'm going to go to the school. I'm going to go to the school.